Dacha batuze kuchalo minana, Galavi, mdivision ya tamwe mitiana, bazu delani bajayo. Emirambo gy'abaana ababiri abaziki dw'ettaka mu kinnya kya futi 30. Abaana babadde basatu wabula, omu abatuuze bamusanze akyali mu akalamu eggulo ne bamutwala mu ddwaliro. Munnaffe Dan Kaweesa ali mitiana n'ebisingawo.
Abagenzi kuliko Dokas Muwanguzi ow'emyaka 8 onabadde asoma ku Luswa Primary School nga kwotadde Florence Nakyejo w'emyaka 6 ng'ono abadde asoma ku Mufiki Primary School. Okusinziira ku jjajja w'abagenzi Elizabeth Nabosa babadde baludde nga bakolera mu kirombe kino kyokka ng'abateekako amaaso wabula kyamukubye enkyukwe oluvannyuma lw'okuba nti yabadde agenzeeko mu lukiiko lw'abazadde ku Mufiki Primary School agenda okuwulira nti abazzukulu bagenze mu kirombe ettaka ne babuutikira ne bamufaako. Otukoledde emboozi eno ng'abatuuze balindirira omusawo wa poliisi okujja okwekebejja emirambo gino ate oluvannyuma okuzika kugende mu maaso nga ne poliisi bwegenda mu maaso n'okukola okunoonyereza kwayo. Zeddani Kawe wanemitiana.